Yo, Quincy Weezy. Jisha Records. Pat Jajemwane. Kuda Kude Funda Musicale.
Matena wa mikwenda kani kani ndongono. Matena wa shingile akutuka noti ndongono.
Unatewa pacha pakulima. Waifu nalela chukolole. Zija miso zizo zenenzo lila. Nina pesa vena wezi pukuta. Uja mutima wanga wenzo vila. Nina pesa vena wazi sirika. Inekaleza senzo kona pari weo. Unanifaka kuwaya. Inelese nezo puwa kuriwe. Unanifaka kuwaya.
Yoshizo, wakati matajambula. A those who know and them know that they know party. Wise for them. But those who don't know and them know that they don't know party. Jeje Mwane. Bamba for them. King Peter Senza Gaze. Yo Skyman Kaki. Uncle Ja. Yo Playboy. Cho. Kani kani kwenda mukunanga.
Cho. 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 Ah. Jisha Records Production. Quincy Weezy, yeah. Cooked up again with a little spice. Better, better, better.
Exclusive from Afrofire.